kooti ejulirwamu mu kibuga Kampala yejereza omusajja William Jjuuko abadde yasingisibwa omusango okukabasanya omwana era n'asibwa emyaka 27 n'emyezi 11. William Jjuuko yajuliranga wakanya omusango gwamusingisibwa nti yakabasanya omwana ow'emyaka 4 mu bitundu bye Nakawa mu kibuga Kampala. Jjuuko yajulira okuwakanya ensala y'omulamuzi Jane Francis Abodo mu kiseera ekyo eyali omulamuzi wa kooti enkulu mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 8 November 2019. Okujulira kuno okujulira kwe yakuteekayo ng'awakanya ensala ya kooti eyo ng'agamba nti waali bukakafu bulaga nti yakabasanya omwana era tewaali bujulizi bwa simba bulaga nti yalina n'akakwate ku musango ogwo ate era tewaali bujulizi ate nga n'ekibonerezo ekyamusalirwa kyali kikakali nnyo. Gavumenti musango guno yakiikirirwa omuwaabi wa gavumenti Joseph Kyomuhendo. Kooti ejulirwamu ng'etuddemu abalamuzi basatu okuli omulamuzi Geoffrey Kiryabwire, omulamuzi Ketra Kitalisibwa Katunguka ne Cornelia Kakooza Sabiti bewezemu okwekenneenya omusango guno. Kooti newankubadde kaanyiza n'ebbaluwa y'eddwaliro eraga nti omwana oyo yatusibwako buliisa maanyi yeetegereza obujulizi mu musango guno n'ekizuula nti wadde ng'omwana yatuusibwako obuliisa maanyi tewali bukakafu bulaga nti Jjuuko yeeyasa omusango ogwo era tewali na bukakafu bwonna bulaga nti alina akakwate ku musango ogwo. Omujulizi yali omukulu mu musango guno kitegerekisa okusinziira ku nsala ya kooti ejulirwamu nti yali mwana okunnyonnyola ebituufu ebikwata ku muntu eyakabasanya omwana era n'omuntu yennyini gwalumiriza Jjuuko nti eyakabasanya omwana oyo yagenda okumwekenneenya n'okumwetegereza nga wayise ssabbiiti bbiri okufa omusango lwe gwazzibwa. Mu mbeera eno era kooti ekizudde nti tewali bujulizi obulaga nti Jjuuko yatuukako mu kifo ewazzibwa omusango ogwo ku lunaku omwana lwe yakabasanyizibwa. Mu mbeera eno kooti ejulirwamu ekkaanyiza ne Jjuuko era eragidde esazizzaamu ekibonerezo ekya kooti enkulu eyamusingisa omusango bw'etyo n'eragira mu bwangu ddala nti Jjuuko ayimbulwe ali butaala.